tang ko ahay ba mar na ba liga guin kerini of ku to ku galay ba sin na ba uga gayung kerini kama gusto rahmanin qura ashiqi galay Gab naf tang ko ahay ba mar na ba liga guin kerini of ku to ku galay ba sin na ba uga gayung kerini kama gusto rahmanin qura ashiqi galay qalbi gayga gogol ba utsal garidan rabay Okay yadan almaday manki bay gadate o gupta burhan mali qura ruhna garbigini ina nolosha garab choksada kul bay taaye gubanni man o haysta inan gugul wadagnaaye o gurkeed wuxuu yahay geesini muwine o gurkeed wuxuu yahay geesini muwine ina nolosha garab joogsada kuul bay taaye gubanni man u haysta inaan gugul wadaagnaaye O gurkeed wuxuu yahay geesini muwine O gurkeed wuxuu yahay geesini muwine Gadi gadoon kawayo marnaba galaftani nabi gugunu sawle igamgiyani kar alle ananu gbahin gadi aashaqay gadi gaddo kawayo marnaba nama galaftani nabi gugunu sawle igamgiyani kar alle ananu gbahin gadi aashaqay kabaddi gabdaha ruuxu helay gooni baanahay guri awowyaasha xamdi lagu gardaadiyey ayaa say lacagiyo gabilay awdal gudeede ina nolosha garab joogsada kuul bay taaye gubanni maan u haysta inaan gugul wadaagnaaye o gubta burhaan maali qura ruuxna garbigini ayaa say lacagiyo gabilay awdal gudeede ina nolosha garab joogsada kuul bay taaye gubanni maan u haysta inaan gugul wadaagnaaye o gubta burhaan maali qura ruuxna garbigini ayaa say lacagiyo gabilay awdal gudeede o gurkeed wuxuu yahay geesini muwayne